ngathi khona ukusika mina angibazi Yela ngihlala ngifuthumele mina nodali wami Ngathi khona ukusika mina angibazi Yela ngihlala ngifuthumele mina nodali wami Atubu kobuhle obamba ngabili Namasonga kalahle maye mabili Atubu kobuhle obamba ngabili Namasonga kalahle maye mabili Kululeka wethemba lami Ezinhle zifanele wena Kululeka wethemba lami Ezinhle zifanele wena Kululeka wethemba lami Ezinhle zifanele wena Ngakhohlwa nokuthi ngisasemhlabeni Awumaye dali wangiphatha kahle Wangibonisa isizulu encane dali
Mama bantwana, love wami Mama bantwana, themba lami
Awumaye dali wangiphatha kahle